Mitaani wameweka standards za kuabudu, lazima mwifanye kivyao, vako zao. Na dini imeweka classes, ninapoenda kujirusha wanasema cheza chini. Miaka yako haikukubali kucheza cheza, wanasema hiyo utiaji pasi. Angali
miaka
atina jikose ya heshima basi.
Angaliwe angaliwe wako na chani nilivyo sina kirani, sina kirani na bimborani nilifai in your presence.
What am I gonna do? I will give it all.
Your friend.
Sinakerati,
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 Sinakerati.
Oh, nimeweka kando,
nimeweka kando,
nimeweka kando,
nimeweka kando. Napunguza ujuaji wangu, nikupe sifa, heshima. Come on and give him a shout.